Island Records. Leo ndo na nipa la kesho na jisepa. Sije tuchanganya mimi zako ntaogopa. Wapi ntajiweka wenzangu wananicheka. Kima penzu meniteka nipaki kama mateka. Every time na kosa raha. Every time na kosa raha. Na umia sana, najiseka sana. Kwa jiri yako mama mama. Na umia sana, najiseka sana. Kwa jiri yako baby baby. Minashindwa kula kwa sababu yako. Minashindwa lala, minashindwa kula kwa sababu yako. Hey, unanifanya mburura, bururu, bururu, burura. Burura, burura, bururu, bururu, burura. Ajabu ya mwaka leo kondo kupa pedo. Ajabu ya mwaka leo kondo kupa pedo. Japanese kista, kukosa we chalumi sinala. Japanese kista, kukosa we chalumi sinala. Bye my baby, bye my baby, bye my baby, baby, baby. Sometimes nakosa la, sijui ni kwa nini mimi wewe. Sometimes nakosa la, nikupate vipi mimi wewe. Natamani nikuni pita, basi pita we naomba upite. Records.